Yo. Yupo mbali hawezi kona, livyo baki na maumivu moyoni na vidonda zaidi lake ameniadhibu, pande zote amejaribu mekosa kunitibu, cheke levo konda nimeshindwa vumelevo. Haina noma nkikumiss kama losto, samini nachokiona nice, nipo kwenye ndoto napofail baridi, kimisi lako joto, wanajifariji kwa kucheki zako foto. Baadhi ya vitu livyo wai kumwambia, uzuri wake kila kitu, muonekano na tabia, na wengi wana wivu la wake ulipindukia, siamini ingefika siku kangeweza disappear, no agenda. Sasa mebaki lonely, sielewi alipokwenda, kumitani make a story, labda wendo kukichwani likuwa slowly, na sabu tukalenda na hizi money, don't worry. Do you remember lini ahidi kwa together, sa wapi ulipokwenda, tasiamini kangeweza, nice try. Cause I know when you lie, know why you cry, just when I look into your eyes. Glasi nyingi mesha drank, punguze mawazo kila muda wana thank, mapenzi ndo kikwazo naonifanya back awake, so kama suzi mikazo la mamivu mesha leg check. I'm not the same toka siku alipondoka, nimebaki na pain bila kovu kunitoka, lijo game, yeah, hell no. Here I am S-O-L-O, all alone kiwa geto na majos, suzi doze paka instrumento na zipose, because then if I stress, does it rap on? So guess you made me hate all the love song. What's wrong? Kichwani najiuliza, fikra zipo ndani upeo mbali bila visa. Japo kitani wapo wengi wanaokatiza, nafsi natamani moyo unaogopa kumizwa. Cause I remember lini ahidi kwa together, sa wapi alipokwenda, tasamini kangeweza, nice try. Cause I know when you lie, know why you cry, just when I look into your eyes.